kusaba kwange eri abakulu bekwanga mutuyambe mwana wa Uganda line naku bikabya mwana wa Uganda line naku bintisa umasomero tubera yeyo ebisera netuwayo emboko netuzifuna lwakuba twagala kuba bulungi abazadde baya nyo akafizi nebawayo nga bagala tube bulungi naye bamaliriza bakaba egwanga nabalikulemera enguzi mwebalira ataina tebamufako bagala alina eno Uganda olemwa emirimu bagiwa balinamu ababavu netupambana Uganda tuganye naye mujusemu mutuyambe
okusaba kwaffe
mutuyambe mutuyambe kiribu byeno mutuyambe
okulanga
mutuyambe mutuyambe kiribu byeno mutuyambe
enguzi mujikomye
mutuyambe
omunyazi mubukomye
mutuyambe
ebisolo mujisale
kiribu byeno
banji bagenze bulaya nebafuka bakadama lwa kuba Uganda yatama tuli bubi nyo je bagenda bayisibwa bubi basulao bibaba balya bubi bakola nyo awatali kuzikiza follow orders refuse and die abamolusi badda mirambo government chirabanga bulango na yenze chirabanga musango jevanvayo kuba mulanga
Mutuyambe.